exclusive. Oh, 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 forgive me. Oh, 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 oh,
C-Square Production.
Forgive me.
Ulingi lazibili. Ina iyenda kuganyena. Inanga kumoyo sata wo. Imuma sanka poiti. Kumanda kulibe kulapa. Umanso kulibe kukamba. Ukamwalila zinchito zako zonse. Iweziza kusata. Ah Yesu mbona tifela. Pamtanda kutitonse. Tika pulu musidwe. Mwatipasa nso na moyo. Kumanu chita mantanewo. Nika unazo chitika mziko. Mama, mama ni uo Zikola panzimwe laipa Onfwiti kubama boza Ule na uchakulwa Maukwati ya mbili ya sila Tayamba na kushoka na wa moyo Kulinjila zibili Ina iyenda kuganyena Inanga kumoyo sata wogo Imuma sanka poiti Kumanda kulibe kulapa Umanso kulibe kukamba Ukamwalila zinchito zako zonse Iweziza kusata Anzanga imweni veleni Ukabwele kachintu kwa muzako Uyene la kusamala Kutimaironso akakupase Umoyo uyoni wabweleka Uyene la kusamala Kaufura Yehova Aza uchosa Aza tenga Ziliko njila ni zivili Inaienda gahera Inangoni ya kuheveni Chikuwa iwe kusangapo
Kuli njila zivili Inaienda kugahena Inanga kumoyo sata wogo Imuma sangapo hiti
Kumanda kulibe kulapa Umanso kulibe kukamba Ukamwalila zinchito zako zonse Iweziza kusata
Uye mulungu nipemba Munga munenela mubaibo Kuti onse usaulula uchimo Saza uona mwai Ngachizina yanga mulibe Mubuku yanu ya moyo Nipempa Yehova munilembe Kutinia mbenso kuchitabwino Muzanga iwe muhuze Yehova kuti akuchosele Uchimo onse umachita Ni wachifundo azamvela
Kuli njila zibili Ina iyenda kugahena Inanga kumoyo sata wogo Imuma sanka poiti
Kumanda kulibe kulapa Umanso kulibe kukamba Ukamwalila zinchito zako zonse Iweziza kusata
Kuli njila zibili Ina iyenda kugahena Inanga kumoyo sata wogo
Imuma sanka poiti
Kumanda kulibe kulapa Umanso kulibe kukamba Ukamwalila zinchito zako zonse Iweziza kusata
Ukabwele kachintu kwa muzako Uyene la kusamala Kutimaironso akakupase Umoyo uyoni wabweleka Uyene la kusamala Kaufura Yehova Aza uchosa Aza tenga
C-Square
Exclusive from Sum Up to CO